urumva ijwi rya Amerika. Turabashuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Denmark iherutse gushyiraho itegeko ry'uko abasaba ubuhungiro muri icyo gihugu bagomba kubusabira hanze y'umugabane w'Uburayi. Ni itegeko ryashyizweho nyuma y'uko hagaragaye umubare munini w'impunzi zisaba ubuhungiro muri icyo gihugu. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda na Minisiteri ishinzwe abinjira n'abasohoka no gutuza abantu muri Denmark bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda. Nyangoga Hervé Oscar uri mu gihugu cy'Ubufaransa n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu araganira na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe kuri iyi ngingo, aramubaza niba iri tegeko rishobora kuba inzitizi kubasaba ubuhungiro muri Denmark.
Ni ibintu bitangaje, ku ruhande rumwe biratangaje, ariko hano iyo urebye muri politiki ya Denmark ni ibintu byasaga nk'aho biri mu nzira, kuko ubundi Denmark ni igihugu gisanzwe kizwiho gufasha abantu, kwakira abantu, kubafata neza, ariko ni igihugu kitafite nk'ubujyanye nk'Ubufaransa. Nk'Umufaransa bari bagiye bagira mu bukoloni bakaba bamenyanye nabo muri Denmark, nabo ari kubimeza. Rero mu minsi yashize bakiri impunzi nyinshi cyane, kubera muri za Somalia, bya byabaye muri Siriya, impunzi rero zabaye nyinshi cyane ku buryo abaturage ubirebye usanga abaturage batarabyihanganiye. Rero batangiye guhindura amategeko yabo, ari nk'amategeko aherutse gushyiraho avuga yuko mu duce na tumwe bashobora kubuza umubare w'abantu b'abanyamahanga cyangwa se bafite ubwenegihugu bw'amahanga.
Arahuvuze ko abaturage bo muri Denmark bashobora kuba baragize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko, bituma nibaza niba igihugu cya Denmark cyashyizeho itegeko kugira ngo gishimishe abaturage bacyo kuruta uko byaba ari ikibazo cya politiki nyirizina.
Nibyo, kuko n'abashyizeho itegeko ni na guverinoma. Ubundi bahari guverinoma yari imaze iminsi ho yo muri droite yavuyeho, hariho guverinoma y'ababita abasosiyaliste. Igitangaje abo ngabo nibo rero babishyizeho, kuko nk'uko inama bisesengura nk'Umufaransa bari batangaje cyane kumva ko igihugu nka Denmark ishaka nk'iryo ry'abasosiyal demokrate, aribyo bifata icyo cyemezo kugira ngo babohereze. Nk'Umufaransa ibyo bintu ni ibintu bidashoboka ko bafata abantu, byatera ikibazo, byatera impagarara. Ariko muri Denmark byarabaye, nta muntu burafetura ko n'abaturage ubwabo muri bo babishaka.
None nk'abantu bari muri Denmark barebwa n'iki kibazo, bari hehe, barajya hehe, bimeze gute?
Kugeza ubu nguko bavugaga batwitiye ko bavuga ko bazahuriza muri Afurika abahageze, sinzi uko iteko mfite, abahageze buriya bazabyiga wenda bagumiyo, ariko abazaza ni ko bazajya babigenza. Batwitiye ko bavuze ko bizana muri Afurika, ariko ubu nta gihugu cyari cyabyemera. Abakurikirana ayo makuru bavuga ko haba hari imishyikirano hagati yabo na Leta y'u Rwanda, ariko aribo na Leta y'u Rwanda nta wigeze abyemera ku mugaragaro, we ngo bamubwiye ko bari mu mishyikirano. Nubwo tuzi ko Minisitiri Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuye muri Denmark, byashoboka ko bashobora kuzaboherezayo. Biza binatangaje cyane kuko u Rwanda rwemeye kwakira abantu bavuye muri Libya, kandi abantu benshi bageze muri Libya ahubwo bo babigiraga ikibazo cyabo, amadosiye yigirwaga mu Rwanda, bamwe bakoherezwa mu bihugu by'i Burayi harimo na Denmark.
Elve, ndakeka ko wabonye raporo ibihugu byombi byashyizeho umukono. Niba wayisomye, hari aho wabonye wenda nk'impunzi z'Abanyarwanda zahungiye muri Denmark zishobora kubangamirwa n'iri tegeko?
Kugeza ubu ngubu ntabwo bari basobanura iriya raporo ibyo basinyanye. Ni nkabyita ni nk'umuhanda bari guharura kugira ngo icyo kibazo kizigirwe mu Rwanda, ariko ntabwo bari babirangiza neza, ntabwo bajya muri detaye cyangwa se ngo basobanure ku buryo bwimbitse niba koko abantu bazajya mu Rwanda. Bavuga ko bazajyana ubufatanye mu kwiga ikibazo cy'impunzi, mu kugikemura. Ubwo rero nk'uko ku Banyarwanda nkeka ko bitanashoboka kuko binyuranyije n'amategeko ya Shell, kandi muri memorandumu batangira bavuga ko yaba ari Denmark n'u Rwanda bemera amategeko y'impunzi hari amategeko menshi cyane ariho harimo convention 52 igenga impunzi hari n'izindi zo muri Afurika za UIWA Afri-New Africaine hari n'ibindi by'Iburayi nubwo Danemark ivuga ko kuri rwa rukiko rurinda rushinzwe kwiga ku burenganzira bwa muntu hari ibyo bavuze ko bafite reserve batabyemera ariko ubu bari mu rukiko ariko ibyo batabyemera ariko ubona ko harimo ikibazo ikindi na HCR hashize icyumweru yamaganye ibyo bintu isaba Danemark ko yagaruka mu nzira kuko kujya kwigira ikibazo cy'impunzi bakakivana hanze y'Uburayi kikajya kwigira mu kindi gihugu ari ibintu bishobora kuzatera ibibazo byinshi cyane mu mistar na HCR ubwayo ntago ishimishijwe n'icyo cyemezo urabona ko ni ikintu bakoze kugira ngo batazongera no kubona na rimwe impunzi mu gihugu cyabo.
Herve Oscar Nyangoga uri mu Bufaransa ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Rwanda bamwe mu baturage basenyewe n'imitingito yakurikiye iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ntibifuza kwimuka aho batuye ahubwo barasaba leta kubafasha kugira ngo babashe gusana amazu yabo cyangwa kubaka ayandi aho ari ngombwa. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye.
Ijwi rya Amerika yanyarukiye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu ni hamwe mu hantu hashegeshwe n'imitingito kuko naho haci imitutu yaturutse mu kirunga cya Nyiragongo. Ubu busate bwamenaguye ikintu cyose bwahuye nacyo bwasataguye ubutaka inyubako n'imihanda ya kaburimbo bwaciyemo. Twaganiye n'abaturage bamwe bafite amazu yashwanyagujwe n'iyo mitutu nubwo yaratarago. Iyo mitutu yamenaguye imisingi y'ayo mazu isatagura inkuta zayo ku buryo ubona umuntu cyangwa ikintu kiri inyuma unyujije ijisho mu bumene bw'ayo mazu. Muri ayo mazu mw'imbere naho harasataguritse. Twabonye mu ruganiriro haba arahari sima haba ari nahashasha amakaro hose haramenaguritse. Ubonamo ibyobo iyo winjiyemo ugira ubwoba ko wateberamo. Aba bavuga ko batabasha gusana cyangwa kongera kubaka amazu yabo. Abagore babiri muri bo bongeraho kusibya amazu bari batuyemo yashegeshwe n'amazu bakodeshaga bapanga yangiritse bityo ko baremerewe bikomeye.
Nta bashobozi mfite cyane ko niba na namutware mfite yitabye Imana mfite abana ngo nishyurire ishuri. Aha ndabona ni imiryango ine hajyaga hamfasha pe
leta ivuze iti nta bufasha buhari
nyine ni kwa gupfa nabi nase wabigenze ute nyine abana barivamo pe
nta bushobozi nta kazi mfite umuryango w'abantu barindwi umugabo ntakora afite ubumuga bw'umugongo abana ku mashuri bari kubirukana dufite ibibazo bitandukanye birenze nari ntunzwe n'ututuzu tw'abapangayi abapangayi nabo bakagenda
nta bushobozi mfite bwo kuba nayisanira aramadeni umuntu yaba yarafashe kugeragere aho aryama kabigiye yamadeni tutari wayayishyura.
Bifuza ko leta ibagoboka bagasana amazu yabo cyangwa bakongera kuyubakaho biri ngombwa ariko batimuwe. Bongeraho ko bimuwe bagahawe ingurane nk'uko bigenda kubimuwe ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange ko bafatwa gutyo kuko ari kiza cyabagwiriye.
Ikirunga ko mukiyemuka rero si wakimuka tugagihongera he?
Mu bindi bihugu habaye imitingi itirenze n'iyi ngiyi hari uburyo wenda babigenza bakabana nayo tukumva yuko natwe ahubwo badushakira igisubizo kirambye bibaye ariko wenda ubuyobozi bugikemura mumva yuko batubarira imitungo yacu.
Leta nidufashe dusane kongere dusubire mu mazu yacu sinzi aho nagera ko nakongera kubona nk'utu ngutu nari mfite utwari tuntunze.
Bafashe icyo cyemezo wabyakira gute?
Mana byampungabanya gusumbya uko nahungabanye ndi kubona ibikorwa byanje biri kugenda ariko nyine ubwo bareba agaciro k'ahantu umuntu atuye.
Ezekiel Nsengiyumva Buntu yigeze kuyobora akarere ka Rubavu uyu mwanya yawuvuyeho muri 2015 avugana na Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu nawe yemeje ko abaturage bagwiriwe n'iki kiza badafite ubushobozi bakwiye gufashwa kandi ko leta idakwiye kwita ku byiciro by'ubudehe. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ariko cyane cyane icya mbere afatwa nk'utishoboye.
Nibo bigiye ari nayo wari ufite gusa hariho inzego zishinzwe ibiza z'ubutabazi abantu bakagombye gutabarwa hatanabayeho kuvuga ngo yari mu cyiciro cya mbere ngo yari mu cya kabiri yari mu cya gatatu ushobora kuba ari mu cya gatatu baragushyize mu cya gatatu bashingiye kuri iyo nzu utunze ngo ni ukuvuga ngo wagarura abantu bakongera bagashyira mu byiciro wahita ujya no mu cya zeru reka mbyitegure.
Nsengiyumva yongeraho ko nawe ubwe adafite icyizere cyo kuzongera gutunga inzu leta itamugobotse.
Nari maze imyaka ibiri nyituyemo umuntu afite imyaka 44 ukaba ubonye inzu ku mwaka wa 40 atari uko yanze mu minsi yashize yose.
Ufite imyaka 44 mu by'ukuri iyo nzu ikaba ariyo warushingiyeho ubuzima bwawe?
Nibyo.
Nta yindi nzu cyangwa undi mutungo ushobora kuba wakurengera?
Iyo ngira indi nzu ntabwo nari kujya gusembera, nari kujya mu yindi yanjye. Ndahangayitse, ndababaye, birandenze, binarahagije, niko nabyita.
Udashyizwe ku rutonde rw'abantu bashobora kuba bafashwa amahirwe yo gutunga inzu niba iriya nzu ariyo gusenywa, wenda byaba birangiye?
Ubivuze ukuri.
Gusa ku bijyanye no kwimuka, Nsengiyumva avuga ko biramutse byemejwe n'abahanga nta muturage wakabyanze, ariko nawe akavuga ko icyo gihe leta yagahaye abaturage bimuwe ubufasha bubashoboza kubaho no gukemura ibibazo bari basanzwe bikemurira. Twashatse kumenya icyo leta ivuga kuri ibi byifuzo by'aba baturage. Twavugishije Olivier Kayumba Rugina, umunyamabanga uhoraho muri Minema, minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano zayo kuri uyu wa gatanu. Yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu aribwo buri mu mwanya mwiza wo kudusubiza.
Banze uvugane n'akarere ka Rubavu. Ega akarere ka Rubavu nako ni leta.
Ikindi twashakaga kuba twamenya, abaturage bavuga bati twifuza kuba twakwimurwa ahantu.
Ibyo nabyo ni Rubavu. Numara kuvugana Rubavu, uvugane na Claude umubwire ibibazo bindi utashoboye kubonera ibisubizo, cyangwa se ubona ko biri ku rwego rwa Minema, tubipange neza turebe uko tubafasha. Niba Rubavu itashoboye kubafasha, ariko ubundi Rubavu yakabaye ibafasha ko n'abaturage ba Rubavu.
Uwo Claude ni Claude Twishimye, ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri Minema. Twagerageje gushakisha ubuyobozi bwa Rubavu kugira ngo busubize ibyo bibazo cyangwa se butubwire igihe bwazabisubiriza, ariko ntiburasubiza ubutumwa bwa telefone twabwoherereje. Twari no kumenya umubare nyawo w'amazu wasenywe n'iyi mitingito. Gusa mu mpera z'icyumweru gishize twamenye ko hari hamaze kubarurwa amazu arenga 1,800 kandi ibarura ryari rigikomeje. Cyakoze mu gukurikirana iby'ubufasha bwo gusanira cyangwa kubakira abasenyewe amazu badafite ubushobozi, twaje kumenya ko Minema itanga ubwo bufasha. Twamenye ko hari n'ubwo itanga ubufasha ihereye ku bibanza kugeza no kubyubaka. Gusa ikindi twamenye ni uko ubufasha Minema itanga ibuhera ku isuzuma na raporo by'akarere. Twanamenye ko akarere ka Rubavu kaba kari muri iryo suzuma. Ni nayo mpamvu Kayumba yavuze ko akarere ariko gakwiye kudusubiza.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ejo, ejo.
Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radio yawe ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nguhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukashyigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo, ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro cya none mwateguriwe kandi mugiye kugezweho nanjye Nicole Giraneza. Gutandukana kw'abashakanye bimaze kuba nk'ibintu bisanzwe, dore kujya kumva ukumva ngo barunaka bari bamaze imyaka 20 babana batandukanye. Nyamara hambere ibi byagaragaraga mu bihugu byateye imbere, ndetse abanyarwanda babifataga nk'umuco w'abazungu, ku buryo niyo habagaho ubwumvikane buke hagati y'abashakanye byagumaga mu rugo ntibigere hanze ngo batiteza rubanda. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tujye kuganira ku makimbirane mu muryango, twibanda ku makimbirane aganisha ku rupfu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/57/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
kubana kw'abashakanye kutarimo kwizerana bimeze nk'igiti cyaciwe imizi. Uko kubana kuba kwarabuzeho gushinga imizi naho kwisanzurira ngo gukure. Nkuko nta muntu waba hatagira umwuka, niko n'urugo rutarimo kwizerana rutarama ndetse bikarugeza no kugusenyuka burundu. Iyo nta kwizerana guhari hagati y'abashakanye, hahita habaho itandukaniro rinini hagati yabo. Ugatangira gukeka umugore cyangwa umugabo wawe, kandi bihita bikugora kumwiha, kwa kumukunda bikagenda, umunezero n'ibyishimo bikajyana nabyo. Ibyo byose biganisha ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu, akomeje kugira imfubyi bamwe abandi bapfakazi, bishingiye ahanini ku kudakoresha neza umutungo no kutagira uruhare mu kunoza inshingano z'urugo. Uje neza Rishari ni umwana w'imyaka 16 wo mu karere ka Gicumbi. Nyina umubyara afunze akekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa se bitewe n'amakimbirane ashamikiye ku mutungo. Mu buhamya bwe agaruka ku mibanire y'ababyeyi be ndetse n'ingaruka byamugizeho. Ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Sirimwesi kabiri wumva mu bitangazamakuru bitandukanye inkuru y'umugabo cyangwa se umugore wishe umwe muri bo, abandi nabo bagahitamo kwiyambura ubuzima bakiyahura. Impamvu ya kizindi usanga ari ugucana inyuma kw'abashakanye amakimbirane ashingiye ku mitungo yagiye atutumba bikarangira umwe yishwe. Ibi bisiga abana ari imfubyi, abandi bagakurikiranwaho iki cyaha. Ingaruka ntizitinda zirimo imibereho mibi, kutabona ikibatunga n'izindi zishamikiraho. Uje neza Rishari, umwana wagizwe ingaruka n'aya makimbirane, aradusangiza inkomoko yayo kugeza ubwo umwe mu babyeyi yishundi.
Papa rufite imari nini ifatika, nyine mama yamugate watatu kubakisha, nyine papa akabijenjekamo, noneho mama bigeraho yifatira umwanzuro ajya kubaka inzu ayiza. Amaze kwendana papa atazayizamo, ariko birangira yijemo. Kandi nyine papa yarakunda inzoga kubi, ngo nyine byageze aho buri wese afata icyumba cye. Mama yaba ari muri saro agahita ajya kuryama, agahita ajya kwikingira muri icyo cyumba cye. Noneho nyine ubwo buzima bari bwo dukomeza, nubwo atabaga yanahashye n'iki, wenda yashaka n'ibyo biryo ukabibona cyangwa bya bitahara akanabibura, kuko n'ubundi agenda avuga ngo tumwicishe inzara.
Rishari arasa naho bimugoye gusubira muri aya mateka ye.
Mu mutwe hari ibintu byinshi byivanga. Bigeze nko mu masaha 8, mukuru wanjye bitaga Boneri yumva ikintu kikubise hasi, siyabyitaho. Vuga tubonere ko akundi hanze biba bimeze. Noneho nubwo kubyuka mu gitondo abyuka abona amaraso muri korodoro. Vuga ati se habaye iki? Ahamagara papa yumva atari kwitaba, agiye kumureba asanga yavuye ikirembe cy'amaraso nyine. Bapfuye nyine bambuza kumukoraho, byaranje nye biramvuna nyine, ndababara. Polisi irabyumva bahita bajyana mukuru wanjye na mama, abari njye basiga mu rugo, agenda nawe aramubwira ati ngo ni mama wamwishe.
Cyakora aravuga ko kuri ubu hari umuryango umufasha mu mibereho ye, ndetse ko yabashije gukomeza amashuri.
Nyine nta bwisanzure ubona buhagije nk'ubwo wabona nyine ufite ababyeyi bawe. Nyine mba numva nta kibazo bambera aho mama atari cyangwa papa. Nk'ubu niga muri interina, nibyo nabwiraga mama wenda niyo buri kwezi akazajya aza kunsura, ariko nyine abo baba bari mu kazi, umwanya kumbonera bawumbonera, ariko nyine ntabwo aba ari byiza kwigogora abandi bantu.
Nubwo akiri muto ariko ngo hari icyo afite nk'inama ku miryango ibanye mu makimbirane.
Nuko nyine niyo nubwo bagira ayo makimbirane ariko bareke kuvangamo abana babo, byanga bikunda abafite umubyeyi wakunda kurusha undi akumva ibyo undi amubwira.
Amakimbirane hagati y'abashakanye ashingiye ku mutungo akomeje gutuma hari ubwicanyi muri ibi bihe, ku buryo bituma umubare w'imfubyi n'abapfakazi wiyongera, ku buryo habaho gutanga amakuru ku miryango ishyamiranye ubuyobozi bukabunga hakiri kare ataragiza ku rugero rwo kuvutsanya ubuzima. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro ejo.
Arakoze uje neza Rishari ku buhamya bwe. Nshuti bakunze ikiganiro ejo, mwiyumviye ko amakimbirane hagati y'ababyeyi aganisha ku rupfu agira ingaruka no kubana kuko basigara ari imfubyi.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
kugirana ibiganiro nk'umuryango, kwitoza ikinyabupfura, ubujyanama ndetse no kwitabira utugoroba tw'ababyeyi kuko dufasha abashakanye. Ibi ni bimwe mu bitekerezo bitangwa na bamwe mu baturage bo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, aho babona ko byaba ibisubizo ku makimbirane yo mu miryango rimwe na rimwe aganisha ku rupfu. Reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe.
Ahubwo ikibazo we n'uwo bafashwanye kuva batangira kubana, bafasha umwanya wo kuganira ryari, baganiriye n'umuryango ryari? Kuko wa mwanya uhereza umuryango mu muganire na wa mutungo mu gihe awubonye ntago yagira igitekerezo cyo kukunyaga, aba yumva kwishimiye muri we ibintu byose mwabifatanye.
Uyu kinyabupfura umwana gitangira akiri mutoya, urukundo umwana rutangira akiri mutoya. Iyo umubyeyi adafite ikinyabupfura, n'umwana ntashobora kugira ikinyabupfura. Uriya urwango ni ikintu gikomeye, kandi urwango ni ikintu gikura uko bwije n'uko bukeye. Ikintu twakora nk'abanyarwanda ni ubukangurambaga, abo bantu bakigishwa indangagaciro z'umuryango. Ikindi twakora, kuko akenshi nasanze abantu benshi bakeneye counseling, bafite ihungabana, amakimbirane ari ahantu henshi cyane. Ubwo rero n'ubukangurambaga kubaganiriza no kubashakira abantu babakansoringa bakajya banabakoresha ibiganiro.
Ikintu bagakwiriye gukora ni uko bakicara hamwe bakaganira ibintu bakabyumvikanaho, bakubahana, bakagira n'ikinyabupfura, kuko ibintu byose buri umuntu ageraho kwica umuvandimwe akenshi bituruka muri bwa burere yahawe, muri ya discipline afite.
None ikindi kintu cyabikemana ni uko Leta nayo nyine yakongera ubukangurambaga, ikakangurira abantu mbere yo gufata gahunda yo kubana, bakamanza bakabigisha bakamenya icyo bagiye micyaricyo.
Njye nagiye mbona ikintu gitandukanya abantu ntibagire ubwumvikane, nuko umuntu agenda gukora ikintu akagikora rwihererwa wenyine kandi bagihurijeho. Niba ari amafaranga y'umuryango, ari umutungo w'umuryango, umugore akaba yawukora awunyuza hirya atabwiye umugabo, batabanjije kuja inama n'uwo bashakanye kugira ngo babanze babyumvikaneho. Ikintu bagikore kiri ku mugaragaro, niba rutabikunze abyumve neza ko icyo kintu kigomba kuzaza gikorwa gutyo, kandi babona birananiranye. Niba abantu bidashobotse, inzego zose zarabigiyemo ntibishoboke, batandukanya abantu.
Nge numva bakitabira utugoroba tw'ababyeyi kuko turafasha, rimwe na rimwe njya numva bavuga ko tubafasha tukabunga n'abashwanye bakabasha kwiyunga, bigatuma mu muryango haboneka amahoro.
Barakoze badusangije ibitekerezo byabo. Ese wowe uduteze amatwi, ubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire mu muryango nyarwanda? Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza, nkabumuhaye ikaze ngo tugezeho ubutumwa amaze kwakira ku nsanganyamatsiko turi kuganira kuri uyu munsi. Christelle, umwanya ni uwawe.
Ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro Ejo. Ngiye kubageza ubutumwa bumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu. Aho twibazaga tuti se mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire? Reka duhere kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo. Naho Fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari. Kambanda uherereye mu karere ka Karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro Ejo. Naho Gasasira Theogene uherereye Kanombe yagize ati igitera ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo. Ati icyakorwa rero ni uko imiryango yajya igerageza kuganira, byaba na ngombwa bakibukiranya icyabahuje. Umuryango uba ufite amateka, rero umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse ni ukumwegera bakaganira. Naho niyo Kwizerwa Jean uri i Kigali ati icyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu ni uko ibitangazamakuru bya Leta n'ibyigenga bikwiye gucishaho inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango, ndetse hagakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari. Dukomeza uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati cyakorwa n'uko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro. Ubu ni bwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo.
Arakoze Christelle. Ese uduteze amatwi, ubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire mu muryango nyarwanda? Komeza dusangize igitekerezo cyawe.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/22/32 cyangwa se kuri 07/87/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Mu gushyingiranwa umugabo n'umugore basezerana ubusabane no kubana burundu, bombi bafite inshingano zo kubungabunga umubano. Mu gihe turimo urubyiruko rwinshi rufite ubuzima bworoshye cyane aho buri wese abasha kubona ibyo yifuza byose. Kandi uko ubuzima bugenda buborohera iyo bamaze gushaka birengagiza inshingano zabo bagashaka kubaho no gukora uko babyumva bagahaza irari ryabo ntibite ko bashakanye ahubwo bagakomeza muri kwa guhaza irari ryabo. Kwikunda no kwirebaho wowe ubwawe bigendana buri gihe no kutagira ikindi witaho ukihunza inshingano zawe. Rugamba Jonathan yaganiriye na Dr. Theogene umushakashatsi wigenga mu bijyanye n'ubumenyi bw'amahoro ndetse n'iterambere akaba afite inararibonye mu kwigisha imibanire y'abantu n'abandi. We ngo asanga gukimbirana hagati y'abashakanye kenshi biterwa no guhangara amakimbirane ndetse bikabyara urugomo. Aheraho asaba abashakanye kwimika umuco wo kuganira ndetse no kubabarirana. Reka tubumve.
Ntekereza ko gufata umwanzuro uko umwe mu bashakanye yakwica undi bijyanye n'uburyo abantu bahangara amakimbirane. Amakimbirane mu by'ukuri ni ijambo risa naho rimaze kumenyerwa n'abantu bose rikagera aho rikaba icyo umuntu yakwita concept generique, ariko igihe kikagera abantu bose ukabaza uti amakimbirane ni iki, niyo baje kubonera igisobanuro cyayo. Amakimbirane rero mu ikubitiro umuntu yatekereza yiyegamije nk'abanditsi bamwe na bamwe nk'uwitwa Michel yararebye aravuga ati buriya amakimbirane ni ibusana cyangwa se ishyamirana hagati y'indangagaciro les valeurs ndetse n'uko sosiyete yubatse. None iryo shyamirana rikaba rishobora gushingira ku bintu biri ukuri cyangwa se ibintu bitari ukuri biri mu mitekerereze y'abantu. Ikiri cyo muri ibyo ngibyo cyose kikaba gishobora gutera gukimbirana. Bikumvikana ko amakimbirana ari ubuzima, ari mu buzima bw'abantu. Ntabwo rero ushobora kuyakuraho kuko igihe cyose hari abantu n'amakimbirana azaba ariho. Bivuga rero ngo amakimbirane aza gukurura attention y'abantu ari uko yatangiye kubyara urugomo rushobora gutwara ubuzima bw'abantu. Buriya iyo utekereza icyakorwa kugira ngo abantu bakumire ubwicanyi mu miryango, ubanza no gukumira ibyo ari byo byose bishobora guteza amakimbirane mu miryango. Bivuga rero ngo ushingiye no kuri icyo ngicyo wavuga ngo abantu nibubake umuryango batashingiye ku marangamutima. Ariko yabaye amarangamutima ni bya bindi byo kwibaza ngo harya atunze iki, harya nuwo kwande. Urabyumva ibyo ngibyo rero byica urugo bikanaganisha na hahandi haho umwe yakwamburwa ubuzima cyangwa se n'abana bakanabwamburwa. Burya bibaho. Inama nagira abashakanye icya mbere cyo burya hari umuririmbyi wavuze ngo iyaba urugo rwahoragaho nko muri fiyansayi. Kuko muri fiyansayi abantu babareba ibintu byose bakabona ni byiza. Kuko buriya muri fiyansayi abantu baganira n'udukuru tutari ngombwa. Kandi uko abantu bagenda babana bamenyerana twa dukuru twari ngombwa twaryoshyaga ubuzima bagenda badutakaza, bagenda binjira muri responsabilite, shakisha amafaranga, ndagira gute. Abashakanye nibimike umuco wo kuganira. Baganire iki? Baganire iby'imishinga y'urugo rwabo, ariko baganire n'iby'urukundo rwabo. Basubize n'amaso inyuma banamenye ngo ariko harya ubundi twahujwe n'iki. Bajye bahora bivariwa. Ni ikintu kibaho gifasha cyane. Ikindi kintu gifatanye cyane n'icyo ngicyo abashakanye nibimike umuco wo kubabarirana. Nuko ngo bisaba ngo abantu banibake mu icyo kintu ko bahuye ari abantu, ni abantu bibitsemo ibyiza, ni abantu bibitsemo ibibi, ahubwo babanishwa n'uko bahora babarirana umunsi ku wundi muri wa mugenzo mwiza wo guhora baganira bakabona ibyiza bakabyishimira, ibibi bakababarirana, ubuzima bugakomeza. Ni ukuvuga ngo bakubaka ya equilibre muri ordre social ibigomba kugenga umuryango.
Nshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeza ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma kuri micro washyize hamwe ibiganiro.